Beloved in Christ, Reverend Dr. Abraham Obey-Amwako, former head of operations and a seasoned minister of Assemblies of God Ghana, gladly welcomes you to the Assemblies of God Bible Study Program, dubbed The Bible Speaks Today.
Praise the Lord. Medenchia kesie fien radi is Christo Nemo mede bremu nyina. Besa bosumeni in the shah de suyan fu frasia efa enyum eni mebu sem hu. Mijisa de suyan aye ychra kesie de amount. Na wapi e chem ni suyan bibi efa enyum e bi ekunun num chichimuba kuni mi nuno. Ena enyum e bi ekunun siyan chichimuba kukosi du mien sanu. Na adisuyano na wache mien san efe di kano se tonyoma erade. Fa dede enijie dede na to enyomfo froma erade. Ni etosu mienu wase pemu ka unyanko pon eni unyam. Unyami kutu nese ni unyam. Enyami ake nina ye abusun huhu a womu en sefi yinu omu timinye fi. Timonfa eni unyam sorye efe me erade. Afe insono oma mweninji unyanko pon ni pepere yon. Na sa osori we die e ya body nyina na ye enwia emoa ensu ene mpata ene abo ene abody nyina na e kabum e ye urade aye na enye urade aye se ohene a osan abebie ni esua na otwe atwem no na watu din se sori urade kwan fa so sori urade ni sha obose na otwe ebeto ade sua no so na enna disuya no de yesua afri enyom ohane nson ebeken kan chemu ba ko akokosi eduenu mienu enyom ohane nson na yadisuya no so watu din se onyankopon a oye enjefo onyankopon ene enjefo mahemon pae onyametumfo eda wase se oni enjefo se ye ko haumu a oponifo no de ye ko haumu a unyae ma osefo na oji efi ni nsem se mbo ye ya na me yaso ode enso e de oha oba ye enso a erade oji e titru bra yesu frewo me so se erade bi wasem ye nifa kire bo ai ne ntia se se woni ye ngifo na edru bra o se yesu frewo yesu afrewo na e de ho so ato so na oji bia erade se ye wo de adom ye ye da wase se ne na otwe bia woni ye kasa na otwe enso ni ye be kasa na wa mu asem ne mu ada ofan na yishra ede amaya koma ene nipadua eda wase so watie adominanti amen ogie a yenye free boni mu no ejina onyame aye bie ene mobro honkuto eso siagu trim ne eye enyom ohane nson chichemu insia na osufre erade wona hohia mu na ogi won free won ahokire emu enyom ohane nson chichemu insia mempa ebo ne se nka de suye be kwa ewie ne ne nyina ibe hu se onyame ene yengefo na oje ne ma free o ma ho hiahia ene wo mo mpochire nyina emu ya de suya ne ibe hu no enyum ohane nson ye be kenkan chemu ba kwa kosi eduenu mienu mo ma ntie onyankopon asem mo na urade ase na oye na na doye e wo hoda ma wo na urade age won enka sa wona waje won afri ahohiahiafo nsem na waboboa wona no afri asase so afri apue ne atoye afri atifi fem ene anafo fem ochinchini anwia pradada so enchechere a eni kwan so wanhunu kuro biara antenemu ekom de won su kom de won won krapto piti ewo mu na osufre urade wanhohiamu na oje won fri wona hochiremu na ode won fa okwantene so se won kokro a obetumi atene mu so won kanfo erade na doye wo ho na na wamadie enipa emu se wama okra a ne ho awie ameye na wode adepa ahye okra a ekomde noma wona wotena esum ene sum kabe mu na wokire won gu amena a dadie nkonson konson emu ifri se wote onyankopon asem ho etua na ubu osoroso ninu ejina animtia na odi ohabre won akoma ase ohwehwe ase a oboafo bi iniho na osufre urade won ahohiam na ogi won free won ahokire mu oyi won free sum ene sum kabe mu na obubu won impochire mu won kanfo urade na doye ho ene na mamadie enipa emem se wabubu ko bring frafraye apono na otwitwa adaban mu esinesine ajejentwi die won mra ton kwan ene won emumu yenti ohunu amane won krachi ebiane nyina na wo ben owu abubu anu na wo sufre urade won ahohiemu na wo ji won free won ahochiremu oma nasem ebesa won yade na wo yi won free won menemu won kanfo urade na doye ho ene na mama die enipa memu na omo aseda fo die na won fa ahusi dwom enka nene ye amen we enyomo hanenson yakenkan tichemu baako akokosi eduenu mienu no ena de suane achemien safa edi kan ni besuen bia fa se yento nyom efi se erade agye womo nyankopon agye womo no yento nyom emfa ho ehohia se ye kai de onyame ayama ebre etwemo na eno mai senti e wose edi aseda ma erade nyeto so mienu ye besua se onyame agye enfri yahohia hia mu na ibesua bibie hu ensunsuanso obone ye diba ye nsobra ye ti onyame asem so atua no na fei yesua bibie nso anigye e wose onyame san abobo ya no asan de aba ne nchen biem ehu so onyame ne do no ensa de biarada afei de twetwe ibesua bibie afa so onyame wachi enfri empochire mu urade agye enfri bone mu urade agye enfri yare mu enu nti ne ebeye achire se ye ni di urade aye eni se de aseda e aseda e mu do e de bema urade enu nti adisuan sa ne achichemu wo kan sim bi sa abrantie bi na oyi nipa monefo na ensu yire e betwi fa de fie so na eba sa no ohwire niema bebere enu nti oyi se ensu yire na chi no obehwe se niema ensu na fa ko no obenye bi makuba akum na wasesa e bi ye dwapade a efi bebere no de ape na didi kanu hu se eniema bi ohu ye no na ase efa tete ko chese ne aye no de yehwi mpo a enyiyi na ensu okoso a se obetutu ho no ahwe enote e de poto e ni nyina obetutu ahwe se obenya bibia a anse ya na eno eno kopu hu se adaka bi a na ode ne nkrata enwoma horo egumu no na eho na na adaka no so de na ense eni tibra obue adaka no so no hu se eniema bi wo mu a na ye ne nwanwa kakra de ene wan wan se na enwoma bi wo mu a watu din se ekwan e fa so isiesie efi e wan wan se asem ne asem hia ebra ensuyiri ase ne fi no na enwoma bi e won na daka mu a e kire kwan a obefa so obiesie efi afei na enwoma bi so ho no mu a na enzo watu din se ensuyiri mfiti ase ne etoso miensa ohun ye nso ne se ene na ekwan ben ne mfa so ntenase na ase saa nwoma yi eye nia ofa mu no eno nso ano no nyame enam ekwan so nkoso amene hu eno de anse ye nia otwe enwom ohane nso no ohu se Israel bakosem no onyame ye nema bebre a odebon ho ban na oyi yon fi oseye mu se oman onyame nam ne tumi so bon ho ban eno ti o ka kire Israel so omanye nema miensa de edi kan se omon kai onyankopon enema power ye de ama ho nia to so mienu se omon hunu se onyame oni wadi ni yi enu nti onyame ye no kwafo a na doye nso itim hoda emre etwa mu ne etoso miensa no se ye mpae mu ne yenka onyankopon aye mi yi ne mfa seda ema urade se ne doye no itim hoda a enseda enyum ohane nso jemu ba akukosi miensa no ekyere nse tonyum wa onyankopon agyewo tonyum de edi kan ne se kai di onyame ayama ho enyum ohane nso no eye enyum bi a asa nwensem a eka abakosem bi na ekyere onyankopon kwa onam so agye Israel man asi ho na saa nwum nso oka nyesa oka ne saa a ono onfa no ho enka ho nemu mun oka ne se ade no ono ehyemu bi otinka so onyame ono ye die wagye en afi yama ne ho nyina mu enti chiche mwe di kano di okane se womu wa unyankupu wa aji womu nyina no nwe yi omu fripo ni mwe yi wafi ya mama ufo inse mno mwema yi nyina yenka se unyankupu wa oye ne donu iti mhoda na yenfase da ima erade ebra okane we yi yese yen sorry erade ni nye erade ya yeno nyo mtufono okoswa ebono tofan se Israel bako se mno mno unyame edi womu free humu mpochire mu na unyame ekoswa cheda ye mbiye di chiron dane dane da saa enyume na eche se Israel funyina omu nshese unyame na niku omu unyame do omu na unyame do no so odi do omu na die ankro ankro nyina unyame edo unyame do no emu odu na unyame ache se ono ena Israel ene dia Inti enyum muno Israel for okachire omo se ne be on beti ne ekoso no imprimprin de no mo namunya on beti de atoto tete de asie no na om de aseda marade enunti bra odondo fo no na ohwe Israel abakosem de ede ne eya ni nyina ofa ensem krankran infoni bia ebe ma Israel fo mo hu du nyamegi awaji on de di kan ye so nyamegi on free Mizrim na eye kwan sronko so nyamegi wo mo ina fe nso wo san so akire ekwan etoso mienu so nyame san gi wo mfiri Babylon enkwasun mu na so nyame igi wo mfiri Misri no gi wo mfiri Babylon dia na ti so san nyame oyo nyame obetime de ho ato no so oyo nyame obetime de ori ahye ni mu se onno ni onyame a ogi mfiri ye hawo ene amane hu nyina sabre timi yenim se onyankopon odi hene na otiase ewo wiase yabakosem nyina nanso enipa bebre kwa sori ana omo adwen omso onyame de ote esoro ho baabi ne ekoso asase so de eno de mayemfa ha onyame bibiti se ohia akokon akokon yare ene eniema ekoso ewa mama huru mu no yatwen ye se onyame eno de enye onyame adwuma na yeye nipa no anese ehwe enti saa so onyame de wo baabi ena enipa so wo baabi enti de efa enipa brabon na efa onyame efa onyame ho pa na ye hunu se onyame se tete no obo aye ye fi ye ha omo a sabre nso onyame na ne kwe ho daada se tene mu ya mane hu ya ho kire enyare wa ene ohia ne ade nyina na ya wura ho nyina mu na efa onyame ho no nyame na ne ko hu enu to se yen kai sa ne me nyina na yen faseda ema irade so no ne yen jifo de di kai ne se yen faseda ma no chichi mu ba ko no na niema mienu nti ne yen faseda ma no eni se wo nyame ofata se ye di aseda ma na ade nti a o kankan chichi mu ba ko no nsin sa so eto so mi no se esan se onyankopon oye onyame oye no eye onyame ne su nyame oye na sanete dia ene na ojidi ni bia de o se ebribia ye dia se dem awrade impo brekra ye wo otani ahokire mu no ye mfa se da ema awrade se ye mfa se da ama awrade dia ene na okristo ni wo de adwendwen ene ebeto so kwa na eduru bibia na adwendwen betumi dia ko ha obebere mu a be mi impo aye bone atie onyankopon na o how there eyesa na mi yure fido nyame ayama e obibia o ma nema hanu no on kai do nyame ayama na o kai do nyame ayama wa o ma nema how be brave so nyame ye ne nrade a ene enenso obeye no chenanso obeye enu nti de o kenyanso nyame oye no kwafo ene nti yemfa seda ni en kai do nyame aye na yemiye no na yemfa seda ema urade wo hwe enchichemu ba kon sensase etoso miensa no o se senti a etoso mienu o se yemfa seda ema urade se nyame ne mbobro hu no etim hoda embobro hu de na se chense o nyame owo odo akoma owo apam do e de manema na ni nyina ate o nyame o abadaye ema wo mu a wo mu mfata owo adom e de ma wo mu a wo mu difo hebrew for asem ah friends say embobro hunu no ni nyina a chese onyame owo ayemiye onu kwaredie ene adoye timoda ene apam edo a ode manema enti o chese we ya di onyame ye ndada nye se dekope da na chese onyame ene nipa ye ntem ne ayonko fa no onyame ode bambo ema obibia wo mbre na sa apam enkita ho ye ni se ni a ono wo apam no mu a ode ye onyankopon no ono enam apam nti ode odo kese ebo yen ya ye mbre eho ban okay kan Samuel mu medika trebi ni chemu du na ikosi du nso no a enti sasemi a okan nyina so onyame ne do a ode do ye no enu nti onyame ye okenka enyom aduenu miensa chichemu nsia no so onyame ye na na se enam na do ye do so afi ye na onyankopon ase enam se ne nkwaje ye no nso so enyom aduotwe enum chichemu nso ena ye na onyame ase fi se ne no kwadie do so enyum edue nwotwe nkro chichemu mienu mye na onyame ase enam ne treni nti enyum ohane miensa chichemu dunson ye na onyankopon ase efise oye no kwafo enyum edue nunum chichemu enum kosi ensia no onyame onte se enyame aka na ontimi mfa ho nto no so onyame de obetimi de ho ato se oye no kwafo na doye so timoda na onsesa dane dane ye biye timoda onyame e wose edi ase dama efise oye treni ni na otu mi nso a ode gene ma ebrebi e sufre no bia obibi o sufre e radi bi e radi gene Nti wɔn a ɛhunu onyame ɛno kwaredie onyame adɔyɛ onyame adom a ɔde gye ne ma no yɛnsua sɛ yɛn nso daa ne daa yɛbɛsom awurade yie na yɛaka ne nkwagyeɛ de akyerɛ wiase nyinaa nea ɛtɔ so mmienu no yɛhunu anwom ɔha ne nson nkyekyɛmu ɛnan kɔsi dunum no ɔsɛ onyame agye yɛn firi yɛaho hiahia mu ne yɛaho hiahia no ɛne sɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ yare a yɛkɔɔ mu ɛyɛ fiase a yɛkɔɔ mu nkwanhyia a ɛtoro yɛn no nyame gyeeɛ fii ne nyinaa mu no ɛyɛ ade a ɛno nti yɛnsua ne mfa se dɛ ma awurade na ne nyinaa no yɛa ne yɛde ma yɛ ho so ɛno nti wɔ se atuateɛ ne boɔ sɛne ɛsitie tuateɛ bɛtumi de ɔhaw kɛseɛ abra yɛ so yɛtie atua wɔ nyame asɛm so a ɔdwontofoɔ no deɛ na ɔkyerɛ ne sɛ onyame wagye yɛn fii ɔbonsam tumi mu ɛberɛ mpo a yɛkɔ ahohiahia mu Ebra Israel for na omu eshe oman na se na Mose ebo on koko se omu hwe yi so on be di no credit am urade na omu twi ehun nyina so urade na o hye nkom se se omu anye sa di onyame atemu obeba on so eno ntio kenkan Deuteronomy 3 ebienu ngochichichimu ebiesia 9 ko si ebiesia num na o si onyame se se mo antena no kwae mu amfa ma me dia ene mehwete mu akwa mama nyina so ewiase miamia horo nyina na womo esum ananafo nyame nyame huhuo no e na moba akosom abo ene nwia na saane men e na entimi nso nyemo ekwan bia so na muntimi nso nko baabiye nkodru baabi mamunya hotoda na ewrade ebema mo moye sakasaka mo adwia yam sakasaka na mokra rebe ko ekombe demo na mo akoma nso ebe topiti okenka Deuteronomy metie duenu ngotwichi mu aduesia 9 kosi aduesia 9 asa no kire samfoni ya oyi no enyum ohane nso nefa Israelfo a womo ahwete eko amama nso enam bonbonin nti nanso nyame enam ensenchene kwa so agye mo firi amama efo nyinaa mu enyum ohane nso no na pemuka onyame ogye kese a wagye won toso mienu efiri obonifo ne nsem na weye enkwasom a mokɔ Babylon no nyame gye a wagye won ebra Solomon wuye ewo Israel bakosem no Israel ahenie no emotimie no efa ekodi atifi a ne efe na atifi ahenie eno no mfrɛ ne Israel ena efa busua bembie no nso ekodi anafo womo nso ne efrɛ womo Juda enti abusua dumie no na edu ikɔ atifi fam ene efrɛ womo atifi ahenie ena mienu ikɔ anafo a efrɛ womo anafo ahenie na saa ade esi yi Israel enkonhyefo na womo di no krɛ kanyame asɛm nyame na ɔso bon kokɔ nyinaa no womo te ɔso atua na biribia na onyame asɛm ɔka no omo anfa anya dwuma nti omo de otai eba san konchefo iso kenka hebrew fo ma etre du ba ko chichimu aduasa mienu ena aduasa nsia kosi aduasa ngotwe na 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 we nti onyame abufuchie eba israel fo iso eno ma asiria fo ebeto hye atifi ahenie no so ena esisa womo inkrofo ni nyina ekɔ enkwasom anche ena anafo famu so jerusalem ahenkro no aye anafo ahenie na ahenkro no womo nso nebukadnezar ebefa om enomum na asordan a wasi no jerusalem no ni nyina obubutugui ehye no juda nso omo busua ko ni nyina wosisa womo ene ahemfie adwumayefo ene mpanimfo ni ade nyina wɔsesa wɔn nyinaa de wɔn kɔ nkoasom mu kɔ amanaman ahorow a na Babylon di soɔ so nti wei yɛ ɛbo a ɛden nsonsansoɔ bɔ ne ɛba ase yɛte onyame asɛm so atua ne akwati afiri onyame nkyɛn no kyekyɛmu nson kɔsi nkron no ɛkasa fa anigye a ɛwɔ so onyame san kae abom aba ne nkyɛn ebiem na ɛberɛ a ɔdwontofoɔ yi ɔkɔɔ so akyerɛkyerɛ Israel bakɔsɛm senia omo ekweti fi awurade ekwan so na omo nenam di unti pimpim na omo ni da so nyina san na omo yiraaye no na ekom ni sukom di omo na omo ye mere na omo sufre awurade na awurade eji wom ifi wom ama ne hu mo no we ema ehu se ye nyankopon ayesom ye nsure gya no oye eja odo ne ma ye mfum so nyina mo no awurade eji ye nti sufre no a nti ɔdwontofoɔ no hu ne sɛ wɔn isu frɛ awurade wɔn kɔ baabi ɛnyɛ wɔn kwati fi awurade nanso wɔn su frɛ awurade no awurade san agye wɔn onyame yɛ nokwafoɔ a ɔgye ne mma ɛne de yesu kristo nso ɔka no luke etire du mmiɛnsa kyɛmu aduonu nkron no ɔde saa asɛm yi a ɔtwerɛ no nnwom ɔha ne nson ka biribi sɛ yɛn mpɔkyerɛ wɔ yɛn so nyinaa no onyame ɔgye yɛn fii saa nneɛma nyinaa mu na ɔde yɛn fa ɛkwantenenee no so ɔde ɛfa ɛkwankyɛnkyɛn a ɛkɔ nkwagyeɛ mu no so ɛno nti berɛ a ɔrekyerɛ amanehunu ne atoyerɛnkyɛm a ɛba Israel no ɔsan kyerɛ kwan nyame san ka wɔn bo a bio gyee wɔn mu ɛnti nkyekyɛmu nwɔtwe ne nkorɔ no ɔsɛ moma a wɔn onyankopɔn agye wɔn no ɛnka onyame ne mma ne yɛ na nwanwadwuma a wɔayɛ de ama nnipa deɛ ɔde suo ama wɔn nsukɔm di wɔn na ɔma wɔn aduane wɔn a ɛkɔm di wɔn na nokwasɛm ne sɛ yɛn gyidie no te sɛ Israelfoɔ gyidie no ɛsɛ yɛn nso yɛhunu sɛ yɛaba kɔsɛ mu no yɛhu onyame nokwaredie ɛno nti ma yɛn ma yɛwerɛ mfi deɛ onyame ne yɛadie sɛ ankorankorɔ sɛ abusua sɛ ɔman na yɛmfa ahobraseɛ nkae wei ne yɛnka sɛ onyame yɛ nadɔeɛ dɔɔso Asafo no nso yafa nneɛma ahoroɔ bebree mu nanso onyame agye yɛn sɛnea Bible ka no wɔ asomafoɔ onwuma tire du kyɛmu aduasa nwɔtwe no ɔsɛ Yesu Kristo Onyankopɔn sraa no ngo na ɔnam Honhom tumi so ɛkɔɔ mmeammea nyinaa yɛ nneɛma papa sa nyarewa agye wɔn a ɔbɔnsam de wato nnomu mu ɛfiri sɛ na Onyankopɔn ɛka no ho ɛyɛ yɛn ka Awurade sɛ onyame ɔda so yɛ adwuma ɛnɛ nso yɛda Awurade ase sɛ ɔgye adwuma no ɔgye nipa ɛfiri ogyaframa mu sɛne ɔgye Hebrewfoɔ mmɔfra mmiɛnsa no ɛfiri Nebukadnezar ɛgyaframa no ɛmu yɛna Awurade ase sɛ Onyankopɔn ba no ɔde bɔne kyɛ na ɔgye ne mma nso firi bɔne mu na yɛyɛ bɔne ne yɛsu frɛ Awurade a ɔgye yɛn sɛnea ɔgye ɔbaa no a ɔkɔhunu no wɔ awaresɛyie mu ɛwɔ John ɛtire mu ɔtwetwe mu baako si du baako na ɔde ne bɔne kyɛ no yɛn Awurade sɛ Yesu Kristo ɔda so agye ne mma nkwa ɔmo a ɔbɔnefoɔ de ɔmo ato nkoasom mu ɛna ɔrehyɛ wɔn so no Awurade gye wɔn wokenka asɔre no abakɔsɛm a wobɛhu wei nyinaa wɔ hɔ yɛda Awurade ase sɛ onyame da so asa yare na ɔda so nso nyane awufoɔ onyame dɔ no ɛnsa da biara da ɛnwom ɔha ne nso nkyɛmu du kɔsi ɛdunom no sɛ onyame ne dɔ no ɛtim hɔ daa nti mpo yɛmfom so a yɛyɛ ne ade nyinaa na onyame ɔnto yɛ ntwene Dani da si su fre radia erade eje ye. Ni ekwa to ni se onyame waji ye free empochire mu. Enyum ohane nso njiche mu du nsia kosi aduenu menu chire se onyame oji ye free empochire mu. Di edika se onyame ji ye free boni mu. Nche mu du nsia ne hu se Israel ason de omo ye nyina no. E ma omo ko efiase. Boni efiase na erade nso onam kwanhye mu eji wo mu nyina okenkan Isaiah 3 aduanan mienu chemu nsia ne nso no a ose mi erade me na mafrɛ wo abatene ne mu na meso wo nsa na me de wo anante na makyere apam eda me ne mu ntem no mu aye han ama mamamfo nyina na mo bie wo mu a omo ani fira no wo bie omo ani omo nso ewo efiase ne mo yi wo efiase esum kabi mu saa na Awurade ɔda so yɛ adwuma ɛnam Yesu Kristo mu okenkan Isaiah 3:9 nkron kyemu nkron ɛne Luka 3:9 kyemu dumɔtwe no a onyame ɔda so gye wɔn a ɛwɔ bɔne afiase ɛne esum kabii emu obi biara a ɔmfa ne ho ma Awurade no akwati afiri Awurade ɔno antumi nye ne ho na mmom no saa nnipa yi n'atuateɛ nyinaa sɛ ɔfrɛ no Awurade Awurade bɛsan agye no ɛde n'aba ne hann mu sɛnea Kolosifoɔ nwoma 3:13 kyemu dumiɛnsa no ɛka no John so ekan sɛ ɛnam wei nti ɛna onyame ada ne dɔ no adi sɛ ɔbɛsɛ ɔbɔnsam nnwuma nyinaa John medi kan 3:9 kyɛmu nwɔtwe no Yesu Kristo ɔsraa no ngo no asra yɛn nso ngo yɛn bere mu sɛ ɔde ɔgyeɛ ɛbɛma wɔn a ɛwɔ nkoasom mu na wɔayi wɔn a ɛwɔ afiase afiri afiase ne mpɔkyerɛ nyinaa mu sɛnea Isaiah 3:16 kyɛmu baako no ɛka no wei ne ɔgye a onyankopɔn ɛde nam ne ba yesu kristo so ɛde ama yɛn na ɛyɛ ɔgye a ɔde maa israel sɛ ɔyɛ ɔman na ɛyɛ ɔgye a ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔmde ayɛ yie ma awurade sɛnea romanfoɔ mmetire du baako kyɛmu aduenu nsia no ɛka no deɛ ɛtwa toɔ nsɛ ɔdwontofoɔ no ka bio sɛ momma ɔmfa ayɛ yie ne aseda ma awurade firi sɛ nadɔyɛ no ɛtim hɔ daa deɛ ɛtwa toɔ nsɛ onyame wagye ne mma nso afiri yareɛ mu nkyekyɛmu du nso kɔsi aduenu no yɛhunu sɛ ɔdwontofoɔ no ɔkyerɛ sɛ yareɛ ne ɔhaw ɛba wɔn so nyinaa ɛyɛ wɔn a bɔne ne wɔn asoɔden na ɛma ɛba wɔn so na onyame soma a n'ayaresa de ba wɔn so gye wɔn firi wɔn ayareɛ ne wɔn haw nyinaa mu berɛ a wɔn berɛ wɔn ho ase na wɔn so firi Awurade no bɔne ne anyɛ ani no ɛyɛ nkwasi asɛm na ɛdeɛ kɔ honhom mu yareɛ mu ɛdeɛ kɔ honam fam yareɛ mu ɛdeɛ kɔ ahohiahia ahoroɔ nyinaa mu ɔdwontofoɔ no osi so dua sɛ yɛn a yɛbɔne a yɛyɛ no nyinaa yɛapo Awurade ne futuo ene na kwankyere no eno ne de oha ebraye ne eno nti de okanyi na ne says sandy power to say say o kai de waye na ne mfumso odina ko ha mu sufre urade e urade besa achi ye sanete de anje mu edwinu ba ko ne edwinu mi no edien ene ye beye so nyame ji e fini nyinam ne ye bone ne ade nya de bone ne asotwe ade aban so nyame yesufre no ji en dia na edien ne ose ye ese ye de ase da ma urade ye mfa se da ma urade fi se na doye ni iti mwoda haa. E jidi fuo, mwoma yinsu ya se, yenso, yebe kaya unyankupo, nenu kwa edie, ena ye miye, unyame, wa ye bibiridi ya mahe. Idu bibia, ne akwa amuchimu, idu bibia, ne akuma atopiti. Ena mse, ye nyina, sani ime nyina, no. Yenkai unyame ni wayamae enunti na maevira ho ni atopiti. Na ye umuse, jidi ene ni dasuono, ibetime ede akenya ya akuma. Na ye de aseda e fata e de ama urade oji a waji ebre etwe mu na yaka na mani yenso de akyere afoforo nso ehu hia se ye mayire mfi onyame nyira odi abre yen okenkan enyom ohani miensa chimu mienu kosi enum na ose kyira urade me kraa kyira urade na mayire mfi ne ne yo nyina e mayire mfi ifi se ono sawo yarewa ono na waji wo ono no de ne onyam ahye obotire ono na oma wakuma de wakuma penyina enyom ohane miensa chimu mienu kosi enum no enyom ohane nso no e kyere se ogidi ni bia yenye ne ma miensa de di kan ni se yen kai se bre atwem no onyame wakye ne do de akyere wayi yen afri bone ahore ba ya bra bo nyina emu ne atoso mienu no se moma yen kai se e bidi no kredi amawrade ewo asedemu yedi asedabe mawrade nam na yemi ya etim oda na do ye etim oda ne nti ne etwetuo ne se moma yenso yen fasa akwanyan so ne empai onyame emani ye nyame adoye ne yen kanche afoforo so onyame ye onyame ye no kwafo onyame iyodo nyame na yen ka enkenya afoforo nso e won kwaje so nko awrade bi amae paul e kan wo roman fo metri num ji mu ngotwe ne se impo e bride da so ya de bon ye fo ne yinim no onyame odoye enti onyame ode ne do no agye afi ye haw nyina mu onam ne do ba yesu kristo so wagye afi ye haw ne amane hu nyina mu osan ka no roman fo metri mi nu ji mu nan ne se yen so onyame adoye no eno ena agye edi amba adwen sa kire mu onyame wakye ne do de akye ebia na kan kwanhye bi kura esenka yewu yetoto wo mne so urade je ye ebetimi aba se onyame agye efi atoyire nchem bi ada se nsu yire bi ana se eje bi a eto efi bi a ne wo mne so urade je ye efi ni nyina yam na so ogye onyame agye ye edintinti mapa ene nkwagye a ode nam ne ba Yesu Kristo so e de abre ye Mishe on Christ, so utie me na unya infa Yesu suwe radi no kraje nkwa. Mipesa obo mpaye na ado hume radi. Se radi Yesu, mijitu msemi ya dibon yini. Mijitu msemi boni inti ina obi udije. Minti ya ne, mifau Jesus suwe ni me radi ne me kraje nkwa. E radi betrama kume mu na bedi hini. Mesomu mi nkwa nenyine emu. Se uye saa, e radi nso obeje ono. Bekoso aye ujifo unkwa na akenyina. E radi nshirao, nontine ni mchirao. Na ochi sene mbeso oduwe fidi intu bebiye danwa. Ibi suya diafa unyankupon asem mwawasun. Nyami asem e mwawwa. Nyami asem e mwutu. Nyami asem e ya mwawadie. Ibi suya uwe enyom ohani dunkron. Chimu edu ya sami ensa. Ekwa kusi edu ya nae. Ni atuwa so nchimu edu ya kono enson. Ekwa kusi ohani dumienu. Yadi suya yesu enya osu unyame eni yenjefo. Ebrade nka honu. Na wachu sene miyenshia. Ni enkosu nsuye nyami ya sami. Nwa brabo enye sene yetiena. Ebrade nshira wanontine ni mchirao. Amen.
Thank you very much, beloved in Christ, for listening. We hope you have been blessed by this teaching. We will come your way again next week on Sunny 88.7 FM. This and every Saturday from 5:30 p.m. to 6 p.m. and Thursdays from 8 to 8:30 p.m. on Shaft 98.1 FM, 5:30 p.m. to 6 p.m. every Friday, and on Spread 88.3 FM on Fridays at 7:30 p.m. and on Saturdays at 2 p.m. For inquiries or questions on the study we've just gone through, you're welcome to call us on 0277-403-303 right after the program. We also invite you to visit any Assemblies of God local church near you this Sunday and be part of the Sunday School. These lessons are taught by competent teachers every Sunday in all Assemblies of God local churches across the country. You may also obtain copies of our Sunday School manuals from Assemblies of God bookshops across the country. God richly bless you. Amen.